nikupe lile tabasamu zuri lenye furaha, baby mnyalai. Navyo panga ni na kunga kama butterfly, baby mnyalai. Ni wewe tu, shorty you the best. Najiona juu you too, mabu chana usiku juu ya mawingu, naelea juu kwa juu. You know I love you, I can't see wewe tu, nisilale wewe tu. You are the best, baby, yeah, yeah. Usinfanye ni jute kwa penzi lako girl. Moyo wangu mduse, unavyo kwenda mbio. Sa moyo wangu unavyo kwenda mbio, nisigani unavyo kupenda. Moyo wangu unavyo kwenda mbio, unavyo kwenda mbio. Kama misuit basi we no time furaku wanawe mom. Now leave your line kama my own night. Utachofanya baby so right, oh baby so right. Mimi nawe mpaka mwisho wa safari. See baby, it's alright. So